This is an MUT Radio podcast.
Yethu ukhona udokotela, ukhona upastor, ukhona uchoir master, ukhona dokotela fethu. Kunjani?
Sanibonani ninjani MUT Radio?
Siyaphila kunjani?
Siphilile nathi ninjani nini?
Sikhona mfethu. Abantu abaningi bakulindele. Bafuna ukuthi udokotela awubingelele abantu bakho mfethu. Awubabingelele.
Sanibonani MUT amahle yonkana i-staff sonke sasemangosuthu abalaleli MUT Radio siyabingelela ekuseni egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen.
Ndosona udokotela uphinde ube upastor futhi khona nasemabhasini. Maybe asiqale la mfethu. Igama lika dokotela langempela nesibongo ubani?
Okay, igama lami ngikudoctor ngewakankabinde from Richards Bay.
Oh,
so igama lami ngaqanjwa ngisemncane ngingakazalwa. In fact, ngaqanjwa umkhulu because he wanted me to be a doctor.
Okay.
Yes.
Wofela wathi doctor. Oh, it akusizona isiteketsiso lesi lika doctor. Igama lakho ngqo.
Isigama lami.
Manje ke uqhamuka eRichards Bay ufike kanjani eMangosuthu? Because we all know you la eMangosuthu umfundo ongamazi udokotela. Hayi akekho izintweni. Ufika kanjani fethu eMangosuthu?
I came eMangosuthu 2013.
Yeah, yeah.
So I came to study environmental health.
Yeah, yeah.
So I was then ke kwaba khona ke ama problems abakhona
but
ngaqhubeka kwahamba ngaba nesikhathi lapha angagula khona.
Yes.
So I couldn't continue with my studies.
Yeah.
So I had to drop step out.
Yeah. Now 2013 beyaqhubeka ubudlelwane bakho ne MUT. Yini ke le, cause the proper question namhlanje abantu ekade bethe nasi kubuze yona ukuthi ena kahle kahle udokotela wenzani eMangosuthu?
Okay. Mina as u doctor, as I would say, I'm a versatile.
Yeah.
Cause I fit in kwinto, like I'm a flexible person.
Yes.
So in a way kuningi engikwenzayo MUT.
I'm
in the choir.
Okay.
I'm also a singer.
Yeah.
By the way.
Yeah.
And also I am a pastor, by the way.
Okay.
Yes. Ordained,
right.
Pastor.
Right, Emma Passin fethu ifrela dini iyenzeni ku. IPPA nje, the whole PPA wenzeni kuwe cause uhlezi bagibelisa ekugcineni.
No, it not me. It's just that the schedule of the buses or the bus drivers arrive late before. Because we work with the schedule, with the timetable.
Yeah. So when you have nothing against EPPA.
I have nothing against EPPA. Neither Floradina. I hold no grudge with it.
Kona umfundi othena udokotela ukubiza ngento akayibonile kuwena nento ayigqokile. Uyenzelani leyo? Sacela usibuzela kudokotela, uyenzelani leyo nto dokotela?
The reason being why I do that.
Yeah.
Because I don't know a name.
Yeah.
So if I say CC, they don't respond.
Yeah.
So that's why I point out, so that it will be clear whom I talking to, so that it will be an indication of whom I am talking to.
Manje umbizela nomunye ngesinqamo. Uthi hey wena siso isinqamo. Hey wena singqamo. Suka kulay.
Not that in deliberately just that you saying that just to ukuthi abone ukuthi, like as I've said, ukuthi ngisho bani in a specific. Uyabo.
Yeah. Uthi lona at breakfast evukubangela breakfast show ngiyabingelela. I am Nobuhle from Morningside. I just wanna assure you ngihlezi nani and I'm extra joyed or overjoyed for the opportunity you've given to u doctor to have a word this morning. Kahle kahle ngingenele yena. So, khona umuntu othu ngenele wena. Udume ngani dokotela fethu?
Okay. As mina, as I've said, ukuthi I'm a versatile man.
Yeah.
When I'm a versatile, okusho ukuthi ngamanye amazwi, I fit in kwinto eyiningi, which I'm I've got many talents that I have.
Yes.
If they need a singer, I'm there.
Yeah.
If they need anything, I become that.
Now, ukucula kwakho kuqale kanjani? Kuqale kuphi? Were you 5 years old? Were you 10 years old or 15 years old? Qala kanjani ukucula kwakho?
Okay. My journey in music started when I was at primary school.
Yeah, yeah.
So when I was in primary school, there was a teacher, Mrs. Fagazi.
Yes.
Was my class teacher. So she was also a conductor of the choir.
Yeah.
Of Escolini, Lapenga Funda Kon.
Yes.
So wahamba ke kwahamba ovondlo kwahamba kwakhula ngafika ke mangifika high school.
Yes.
Ngase ngathi athi ngizama ukuyeka kuyocula ngathi ngizama ukuyeka. Kwaba khona ukuthisha okwakuthiwa uMr. Zulu.
Yes.
Englande eklasini ethi ndoda awukwazi ukuhlala netalente elikanje. So then lapho looking land, and then the love of music started to develop.
Yeah,
that developer and such a time. Now I love music. I love to sing.
A choir in a mango suit. You see, boy, need a video. I can trend down, Jengamai. Can you video? I can trend down, Jengamai. Now to a kala wa aso hishega in a way. Tell us, kwa kwa zokalinda patoka tela.
So in a way, in that video, ngakhohlwa amagama. In a way, not that ukuthi wabakhona ukuphimba, cha kwakhohleka amagama, because lento ye solo ngathini, though I know I can sing, but sometimes into ye solo ukuculi solo wedwa, like all people that are watching you,
yeah,
you know, it's different. Yes.
Sikhuluma nodokotela wakwaNkabide all the way from Richards Bay. Sizokhuluma naye ke namhlanje. The relationship between uDoctor neMango Suthu started back in 2013, but because of my challenges aye nawo wavele wabona ukuthi yazo kuthini. Akwe ngithi ukuhlehla kancane, but the relationship isaqhubeka nani na neMango Suthu. So, but abanye sisacela just a word from uDokotela namhlanje. Unobuhle uthi ucela a word from uDokotela. You also a pastor, right?
Yes, I'm a
Take
pastor.
Take us through that, like a word of wisdom ongasinika yona namhlanje before we let you go.
Okay. The word that I have a mind of an eagle. Because once you have a mind of an eagle, okusho ukuthi ngamanye amazwi, you do not allow limitation to limit you. Ngamanye amazwi okusho ukuthi when you have a mind of an eagle, okusho ukuthi i-eagle uma isizwa iphelelwa amandla, it goes somewhere lapho kungekho khona abantu, iyokhipha amaphiko amadala, iyokhipha inzipho indala. That's why an eagle ayifly njengazo zonke ilwane eyikhona. That's why I say have a mentality ye-eagle, because i-eagle ayilimithwa ama-situation, ayilimithwa ama-condition. He rises above the standard.
Usho njalo. Hey, what word? Ngempela versatile, hayi. Versatile. Dokotela fethu, sikuthola kanjani? Siyazi futhi uthe na ukhona lasey'nkundleni zokuxhumana. Abantu baxhumana kanjani nawe?
Ngiyatholakala kuFacebook, igama lami nguJustin Kabinde. KuFacebook, on TikTok, Pastor Nkabinde. Ngikhona. Naku WhatsApp, ngiyatholakala 078-777-4582.
Asiphinde futhi number.
078-777-4582. And also you can book me for anything. I'm also have a talent of being an MC in occasion. You can also book me.
Yeah, siyabonga dokotela fethu for gracing us namhlanje ekuseni. Hey, siphakathi kwey'nkulu on the first day. Njengamanje udlala ushinqisa uthi uGoliath udokotela kaNkabini.
This is an MUT Radio podcast.